Nshuti mwese turi kumwe ndabaramukije mbahaye ikaze mu kiganiro cy'ubuzima. Uyu munsi turi kumwe na
muganga Kagabore Onari nkaba nkora muri Minisiteri y'Ubuzima mu ishami rishinzwe ubuzima bw'umubyeyi n'umwana mu gice gishinzwe gahunda yo kuboneza urubyaro.
Murakoze cyane Dr. Kagabo Leonard kuba mufasha akanya kugira ngo tuganire, nagira ngo turebe bimwe mu birimo gukorwa muri iki gihe mu byerekeranye no kuboneza urubyaro. Harimo gukorwa iki ubu ngubu?
Ubu ngubu mu rwego rwa gahunda yo kuboneza urubyaro turimo turigisha abashinzwe gutanga izo gahunda mu rwego rw'igihugu kugira ngo batange serivisi nziza kandi inoze. Nk'uko mubizi, gahunda yacu ni uko abaturage babona serivisi hafi yabo. Indi gahunda turimo gukora ni uko turi kwigisha abajyanama b'ubuzima uburyo bwo kuboneza urubyaro bajya babutanga ku baturage baturanye nabo. Bizadufasha kuzamura umubare w'ingo zitabira uburyo bwo kuboneza urubyaro.
Hari abo ngabo bafashwa kuboneza urubyaro, ariko kandi hari n'abantu bafite ibibazo byo kubyara. Abo ngabo bo hari uburyo mubafasha?
Iki ni igitekerezo cyiza. Iyo duhagaze imbere y'abaturage imbere y'ingo tubabwira gahunda yo kuboneza urubyaro, ntabwo twifuza ko imbere yacu mu tubwira hari abaturage cyangwa ingo z'abashakanye bashobora kuba baragerageje gushaka umwana ariko bikabananira. Icyo gihe gahunda yo kuboneza urubyaro mu Rwanda ijyana no gufasha ingo cyangwa abaturage bafite icyo kibazo cyo kutabyara.
Kusanga se iyo tuvuge iyo umukobwa ashyingiwe, abantu bumva agomba gusama, agomba kubyara mu mwaka wa mbere, atasama bagatangira kumwibazaho byinshi. Umugore ubundi niwe utanga ububasha bwo gusama cyangwa se n'umugabo wafitemo uruhare? Nk'aba bifata gutyo ko umugore yagombye gusama vuba na vuba cyangwa se yagombye no kubyara, mbese batumva n'impamvu umugore atabyara, mwababwira iki?
Ibyo ntabwo ari byo, kuko urabizi no mu Rwanda rwa kera hataratangira kuvuga gahunda yo kuboneza urubyaro, hari igihe umugore yashakanaga n'umugabo bakamara umwaka, ibiri cyangwa itatu, ukabona barabyaye ndetse bagakomeza. Gusa icyo ni ikintu cyiza kuko abaturage bacu b'Abanyarwanda cyangwa se n'abo ku isi hose bagomba kumenya ko urubyaro, iyo bamaze gushakana umugore n'umugabo, iyo babuze urubyaro ntibashakishirize ku mugore gusa, kuko n'umugabo ashobora kubigiramo uruhare. Muri make, iyo umugore ashakanye n'umugabo bakabura urubyaro, bishobora guturuka ku mugore cyangwa bigaturuka ku mugabo. Nayo mpamvu ubu mu Rwanda twatangiye gahunda yo gupima abagabo bamaze gukoresha uburyo bwa burundu bwo kuboneza urubyaro bita vasectomy, tukabapima amaso kugira ngo tumenye koko niba uburyo twabakoreye bwaratunganye. Iyo gahunda irahari yo kubyigisha abo bita lab technicians cyangwa bariya abantu bareba muri microscope no ku masantre de sante no ku bitaro by'akarere, ariko ntabwo bakora ibyo byo gupima abagabo gusa bakureye vasectomy, ahubwo tubigisha ko n'ingo zashakanye bakabura urubyaro umugabo yabegera noneho bakamurebera niba ikibazo cyo kutabyara kwabo cyaba gituruka ku mugabo, kuko tubibona mu ntanga ze tuzirebeye muri microscope ya niba koko intanga ze zujuje ubuziranenge kuba zatanga urubyaro.
Ubwo butaha muzatubwira neza zimwe mu mpamvu zituma umugore cyangwa se umugabo atabyara. Ariko nari mfite akandi kabazo. Hari abavuga ko umugore uko agenda akura ariko bigenda birushya nko gusama, byaba biterwa n'iki? Ese n'umugabo nawe bishobora kuba gutyo?
Niko bigenda ari ku mugabo. Urabona nzabibasobanurira ubutaha ku buryo burambuye, kuko uko umugabo agenda akura murabizi niko imbaraga ze zo kubaka urugo zigabanuka, kandi kugira ngo umugabo atere inda bisaba ko ziriya ntanga asohora zigenda zifite ingufu n'umuvuduko uhambaye kugira ngo zizagere aho zibura n'intanga ngore. Izo ngufu ku mugabo ziragabanuka uko ugenda akura uko agenda asaza. Ku mugore nawe birumvikana, n'ibintu byumvikana, we uzi ko anacura uko agenda akura, rero niko uzi ko buri kwezi basohora intanga buri kwezi intanga irasohoka buri kwezi irasohoka. Icyo gihe rero turiya dusabo tw'umugore dusohora intanga uko tugenda tuzisohora buri kwezi niko zigabanuka kandi ni nako zigenda zigira imbaraga nkeya, bityo uko akura yadashatse kare niko amahirwe cyangwa se niba nabyita amahirwe nangu byago byo kuzabura umwana bigenda byiyongera yaba ku mugore.
Ndabashimiye cyane rero Bwana Kagabo Leonardi, naka kanya twari dufite ubwo ibisobanuro birambuye muzabiduha ubutaha. Murakoze cyane.
Murakoze.
Mwakoze namwe nshuti ko mwateze amatwi ibisobanuro muri iki kiganiro mubigejweho na muganga Kagabo Leonard kuri mikro ya Eugenia Mukankusi. Tubifurije mwese ubuzima buzira umuze naho ubutaha.